neutralizer.
Masikini anafuba, anafuba, anazeeka yule mwenzangu. Amina anavyochunda, anachunda. Nimeondoka na nyota yangu, nafsi lichoka madhira.
Oh, madhira
ya pundaso na fadhila.
Oh, fadhila.
Nimempata wanje madhamira.
Oh, dhamira
wakufunga magoli swabila.
Oh, wabila.
Shata, shata,
shata.
Penzi limetaradadi, sina shaka,
shaka.
Inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha.
Kwetu mambo maji, maji. Baby washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo na e.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo na e.
Ndo kwanza tunayanza,
bado nipo, nipo na e.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo na e.
Mi bado nipo na yeye. Raha, raha mustare, sijaomba napewa, nifikishwe nitosheke. Raha, kila siku shere, jamani na nyenyekewa, eti nile nikogeshwe. Penzi birika, ya kesifa, nikimiminio, animeshikwa kwenye kichwa paka masikio. Mambo tartita, ulichosusa akula mwezio. Mwana na sifa ananipapaja kwa kipapatio. Amekupenda mama, tulia, tulia, tulize tujana, dunia, dunia. Mambo ya wanadama, muuzia, muuzia. Wapasuke bandama, sindano isha waingia. Shata, shata,
shata.
Penzi limetaradadi, sina shaka,
shaka.
Inyeshe na ipige radi. Rasha, rasha,
rasha.
Kwetu mambo maji, maji. Baby washa, washa,
washa.
Waambie wanosubiria,
nipo, nipo na e.
Bado tupo sana tu,
nipo, nipo na e.
Ndo kwanza tunayanza,
bado nipo, nipo na e.
Wenyewe tumesha zoeana,
nipo, nipo na e.
Mi bado nipo na yeye, yeah, yeah.